sihambe kwabamnandi sikudlile sayiqhelana nendlela kwabaphansi sihambile kwabamnandi noma kubuhlungu bowaze and nothing lasts forever so I say good.